Michaina hoji kan koreo ne kofeki Nambia kan medozo joini deal tuwa zele weki So city, so revola, so chupi na saka keki Na sozo kula ala spano kwa mka jeki Benka manako pita rita o emailed
God is tech warrior
Sacramento Kings Chris Webb El hago camino hacia la libe vitimento driselb Life is full of twists and turns le madrina giseld Na sepotea wenda ni mtambo wa kichwa Aseko sea jajaribu jambo jipya Na nguvu zaidi ya wazo ambalo mudake umefika Hivo sijitus kwenye hizi haso kiwa sombabe wa hizi vita Taishi vipi kwa sina kitu Tangire na zikusanya tukila siku Maskina analia ajaona mchana ajaona usiku Aseko jua kuthamini hakoni issue Anaekujua hakuamini na amna bifu You win some, you lose some, hivyo ndivyo ndaga Na so kila nacho kilenga wanania kipata Na mnachokula kishibishi, najua So mnavyo mpiga pini linsiwini mnazengua
Sifutiwe, shika pesa kasao vile lihaso Na machozi menge nolenga na ajafika kwa macho Pesa ibadile mikono tu, badile na watu pia So wenye midomo tu, hata ale watu jaisikia
Simba
Two, five, five. Yeah, I'm on that presidential mood, tenaki rice mzee 255 to the world on my license plate Man, these are the type of words that the wise exchange So why explain when they see me the prices change Leo season tumekutanishwa na nyota Kila feature na feature kutosha Feature na chosha Unaweza kurithi kukosa ukicheshi ukokotwa Last born first to rise nani mexi na ngosha I keep it a hundred kaniko na kazi mia Sui nani kaazimia Nasikia kazi mia kwa kuwa anazimia Izi kazi ya naposikia miwa dunia Even flat earthers wanani sphere Room full of kangas ye yeah. Badu inanesa yupo Manzi ya kitanga Afu na muweza Gafla, livaga kiatu chenye dawa Kila napua kanyagia na tia adabu kwa wazawa Mwonekano swa kibantu Ila watu ndo wakawa na gundua kibongo bongo Uki jana hako sawa So kama hauni fahamu Usibonge usikanushe Nikijito fahamu Wala usiombe ni nyanyuke Don't kill your own game Ile kinyonge ukumbuke Ni sawa na pusha Ne waza jinyonge afu avute Never seen a line That's a fire sign I just brought back the old Gosha from his prime time Now hold the torch for me Mex Cause you rhyme tight I leave the game in safe hands Not for limelight I captain catch a high five See the proper rappers are gone As a corporate laughing You homeless what's more than magic is falling They call me I ring open caskets Problematic more erratic Look me in the eyes and panic Try to hold a Grammy While I hold the Grammy opponent But none of that really important Walking all on the path of my moment Coming for blood like brother I'm home I'll be the hope of the continent Man I'ma just die a relic apply the pressure Revitalize the mic and let him define the credits It's only at the top, I'm a viking on psychedelics
Simba
I just brought back the old Gosha from his prime time
Simba
Watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa Tanzania inangaika kwa kukosa taarifa Wanasiasa wanaongea tuna kukosa maanisha Ila inchi ya hali hakika tutafika Fakikisha, insha Maliza Uzalendo ukaua ukawa Sawa sawa Uchao umekua rasmi sasa wanzishe mitaala Hala hala jirani kwako kuna vuja njoo kwangu sawa Kusifia ndo imebaki midumoni mwa Ha Bado tunangaika na zanati madawati na vyo Mtani watu nalala kimanati chumba na cho Kwa inchi ya sali We jomba ni so What are we missing Mbona tui fiti Economical strategy Wizi Mangadibi unatukimbiza mchaka mchaka tizi Why are you scared nigga Go to church Wetera Nataka mkach ama L-O-R-D We niko na mchovu tunendeshe jiji Jiji wada wada kiwanyesha uji Amuji Amoji Sababu za kula na uli shodi ya kiji ya kuji And you know she's freaky like bad and bougie Pastor Tony na maono ya lujama ujuzi Na sindo zetu kwa kilisha sujana ujuzi Setoka jana ujuzi